Is it a new world order?
You don't know.
Pesa.
Money, money, money.
Pesa.
Money, money, money.
You don't fear the penalty. Beauty man, just looking for pesa. Pesa. Tunatafuta pesa. Every day si tunatafuta do hatulali. Yani hatujali.
Yeah man.
Every day tunatafuta pesa. Yuzi man ati tunatafuta do hatujali. Yani hatulali.
Every day tunatafuta pesa. Brother ona natafuta do kwa esmole. Ana haya kwa
pata skia. Sister ati anatafuta do kwa sugar fa 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 fade. Anata.
You ain't serious man.
Kwani Mr. Pesa ulitoka wape? Mbona unawatesa bure masikine? Wale wana pesa wacha tamadune. Kama una do we ni masikine. Mami sari what after solving someone problem. Sanya mami takata tuone ukido silent. I say money uko juu ya sheria. Umefanya watu wakupatie heshima. Every day tunatafuta pesa. Every day si tunatafuta do hatulali. Yani hatujali.
Yeah man.
Every day tunatafuta pesa. Yuti man ati tunatafuta do hatujali. Yani hatulali. Every day tunatafuta pesa. Every day si tunatafuta do hatulali. Yani hatujali. Tunatafuta pesa. Yuzi man ati tunatafuta do hatujali. Yani hatulali. Ofisi wanatafuta pesa. Polisi ati wanatafuta do kwa jambazi. Yani hawajali.
I do.